Abafundi ndinguprinsipali mna ndiyazifundisa sinfuna amafitsha ndithisaka cause hayi mna ndincane uqidisa ndinguprinsipali bafana nabafunda sho isafana retrobukhaleshamiskinse ndinguprinsipali bafana ndiyaqata estrophasondingabafundi ndinguprinsipali mna ndiyazifundisa sinfuna amafitsha ndithisaka cause hayi mna ndincane uqidisa ndinguprinsipali bafana nabafunda sho isafana retrobukhaleshamiskinse
njengoprincipali shonge zirapha ndaziphatha thetha ngezisi kwicala lesipasha ndiseve crown ikhosi ke ndiyinkosi zonke underground kum aziliboni thetha ivari khazi mna ndikubosi kom aziliboni ndiphandla ndiyitotshi mike xa ndisuki iyatshise nayibhole kaloku ilayin jam zimphekwa kwistovo xa ndigqile estratweni ndiyipila kyo abanye bantshala bacela amafoto amphila kyo thi ndiyabuya ngo ancanye uqidisha ndiyabambekisa napha overseas ke bayandibhukisha qana ndibaseleki ndikuyam ileyini
estrophasonge ngabafundi ndinguprincipali mna ndiyazifundisa sinfuna amafitsha ndithisaka cause hayi mna ndincane uqidisa ndinguprincipali bafana ngabafunda sho isafana retrobukhaleshamiskinse ndinguprincipali bafana ndiyandiphatha estrophasonge ngabafundi ndinguprincipali mna ndiyazifundisa sinfuna amafitsha ndithisaka cause hayi mna ndincane uqidisa ndinguprincipali bafana ngabafunda sho isafana retrobukhaleshamiskinse ndinguprincipali bafana ndiyandiphatha
ndinguprincipali ngabantwana ndiyandiphatha eamerika kuthiwa bayakhala ngomazam bagcwele bathi bayazithanda ndiyazixhumela ezizalaphi kapa zincanywa kakhulu asikashanopapa ndiyadlala yoni naninganimaphuma ne-3p yakutyonsa animfasipyuma haters ndiyazinyisa xa ndifika ziyaphuma zirephe ziwiki mazidlalele fair ndifakashemculweni ake ndiliqala apha ndiseteshweni ndibize manejala nizitakalani phofu nizibhare just be on olane cause ndobukhazi levels ziyathetha and ngazo ndandibetha sewephenduki fenzi namahate flow zam kwazirepha zonke yohlukile kuluza yonyaka izobe isukile ndizovaya nalena ekuthiwa ngumesita leyo ke yigoti nothi le ityinga style ingathi ndilibhinca bawashikangeka amatherian fila ndisiciya ndidlule kazingathi ninja ndandibiza ngoprincipali esihlala kwetini asihlalwa nangubani ndandibiza ngoprincipali esihlala kwetini asihlalwa nangubani
estrophasonge ngabafundi ndinguprincipali mna ndiyazifundisa sinfuna amafitsha ndithisaka cause hayi mna ndincane uqidisa ndinguprincipali bafana ngabafunda sho isafana retrobukhaleshamiskinse ndinguprincipali bafana ndiyandiphatha estrophasonge ngabafundi ndinguprincipali mna ndiyazifundisa sinfuna amafitsha ndithisaka cause hayi mna ndincane uqidisa ndinguprincipali bafana ngabafunda sho isafana retrobukhaleshamiskinse ndinguprincipali bafana ndiyandiphatha.